trendybeats.com.
Nakede kumacha nengolokoka kuma vivi nenzikirira omutonzi nemwebaza wachi nange sisanyuka mu kuba mulamu nambe mu leka gwana nzina mu nebaza mukama wakede mpulira buno bulamu tebwachuse nkozesa Mukama waka dempulida, waka dempulida, atete wachu sempozesa. Oh yeah, ka radio tune in zeba kuba wasanyu. Oh yeah, oluomuli munenumba ngangulumbi sana sanyu. Oh yeah, kamudu ke tune in ze, ngolobula mubwese tinze. Kamudu ke tune in ze. Mukama wakede mpulira buno bulamu tebwachuse nkozesa nebaza mukama wakede mpulira wakede mpulira ate tebwachuse nkozesa tebwachuse 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 nkozesa tebwachuse 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 ndabika Te what you say, yeah. Never zamu kama wakede mpulira. Buno bulamu, te what you say mpozesa. Never zamu kama wakede mpulira. Wakede mpulira, ate te what you say mpozesa.
More music on trendybeats.com.